Yo, the one and only mama, and I'm the one man army with some yama elonya mani maninja na kuita mwami.
When it's soldier,
I told ya, na sio wongo na kumbuga zile hazo zambea mbaga nyamongo. Nilitupa harakati nikazama mbura hati kukupata sio zaribu
na sio bahati.
Wobei ili wapa nyodo wa masaki siku wapa shobo nikapiga ndefu kwa nansi mtoto wa kigogo. Brema na mami, kuna majirani na kuita mama Ivani, wangu wovani. Do you see what I see? I see the honeymoon in love, I love the beautiful sea. Kweli mepagawa, baby unapiga kasia kama huko jangalawa mwenye siri yaki. Wachinje barini mikabla niliotota kwa na mimi. We some charuko, some chefuko, some chefuko, sio mlupo, some dundiko.
We ni ndembe ndembe
kanga moko.
That's why
kwenda kingogo wala boko, kwenda morogo wala koko, nkuja kushoto tongo inaijaza
boko. Wako nimekuwa teja kama kilevi kikali wepombe. Umenilevya tunaishi kisoja soja, kikumbana na hali ya umane tunajiliwaza sateni kukwa.
Tufunge pingu baby kanisani, tuwarizishe wazazi nyumbani, tule kiapo kibiri amini. Mimi ni wako milele ni amini. You're the mom of my son and I'm proud of you. And I'm like let's jigi mavu nikikuitaji yao yao. Na fry huna maringo kidume na jidai na chapa kama mandingo. Yo ninja na tambana lami la kwake beki azikabi cheze anzishe tsunami.
Na wivu
kama demu wa kidigo ni mpake majivu kantangaze ni kone mzigo. Na haso naya na fight nani atatupige tobo watoto wa chezi mbali. Unga ni robo kumwaga ndani so mchezo. Mulize hugo pampasi mepanda bei
na madogo anakata go go.
Kwako nime kuwateja kama kilevi kikali webombe. Umenilevya tunaishi kisoja soja, kikumbana na hali ya umane tunajiliwaza sate mingu kwa mgu.
Tufunge pingu baby kanisani, tuwarizishe wazazi nyumbani, tule kiapo kibiri amini. Mimi ni wako milele ni amini.
Tongo Records for Records.
Kama meme joke master. Oi.
Sate mingu kwa mgu. Hey ya, tuwanju. Sate mingu kwa mgu.
Mimi ni wako milele ni amini. Mimi ni wako milele ni amini.